ఎక్కడా పేరు చూస్తావో అంటే ఎక్కువ సాధన ఇది ఒక చేయకుండా sidii uu shaqayn lahaa ay aad iyo aad u kala dhantaban tahay waana laba xeer oo kala duwan oo laba hay-adood oo kala gaari ay fulinayaan waxay ku kala taabsan yihiin laba broses ama laba arrimood oo kala jaada oo aan isku mid ahayn waxay leeyihiin laba timeline ama laba muddo ama laba qorshe oo kala duwan xeerkan waxaan leeyahay si xalaala kutugaya weyman waayo kulankii ugu horreeyay khamiistii bay un lahayd waxay ahayd weekan inaanu ka shaqayno wixii amad madsa aanu soo gudbinayno aanu weekan dabayaaqadiisa aanu keenno hase yeeshee tahriib baa lagu keenay golaha isla xabiistiiba la keenay aniga layga soo sheegay ma maqnayn golaha saan maqneen guddoomiyaaanahay golaha wixii lasoo gudbinaya qaabka lagu keenay ma ahayn qaab saxa imikana waxaa soo jeedinaya guddoomiye in adhow comiti loo saaro xeerkan waa mas-uuliyad daro xeerkan haddaynu sidiisaa ku sii dayno waxaan leeyahay ha laga shaqeeyo ummadda haddaa doonaysa inaad u shaqaysaan hataad danag gale cidi leedahayna